Freak Nation. It's a 996, baby. The two boys in the building. Jump on.
Are you awesome?
This is awesome.
Nenga mafioso. Nenga mafioso. Nenga mafioso. Nenga mafioso.
Dada kwa najua kama nenga mafioso. Mwambia bwana puwa mina kaba zede nyoso. Tena nyoko, international loco. Bila kampuni, asikia mna timu yenu dele mnacheze ya kampuni.
Fire! Chapo! Chapo!
Gare mbeto, rap aka keep. Gare mbeto, rap aka keep.
So deeper than rap, but it's rap than deep. MCs on a shindo survive, cause I ain't that different. Upeo na maarifa, mpaka yudi mewa zidi. Wanapewa sana promo, like you with the one zidi. Young Pablo, kipenda asena wenga. Toa hits double double, mpaka mfiko kupenga.
Bill mada mada, mena mada mada.
Wash up.
Tumeanza hustle, took a long time. Wanasema good is good, najibu all the time. I'm a legend, kama
Zebra.
Rangi nyingi, kama
Zebra.
Mziki zangu, weze
Zebra. Yeah.
Walizani nitaferi, sasa nimesuka. Bagalio watengenezo, wamenigeuka. Wamenigeuka. Bagalio watengenezo, wamenigeuka. Baga Kigoma choma migebuka. Muda wetu, tubashuka. Lecho mwali kigego. Tisa siza siza nei guwa mitego. Futa vumbi kwenye kio kama wiper. Twende less baby, you know I'm a fighter. I'm a fighter. Tuwa lengi mbali baby kama sniper. Kama sniper. Tuwape yoto kama wapo kwenye cypher. Say what?
Kwepo, sasa hivi wako wapi? Iwai bado nipo, wezi nitoa kwa chati.
Salamu wasanii wa Tanzania. Najua fika uko mliko wote mnanisikia. Ukitaka ku maintain bas tulia. Acha kuparamia vitu sivyofikia. Sijajutia pepo promo kikukimbia. Wengine walikuja wakatamba kaja fifia. Ninakwambia sisahau lipotokea. Focus kwa njia ambayo hele napelekea. Wezi potea, janja mwingu mwisho fedhea. Wengine na mea, wengine paka wanabembea. Yes, I am.
Started this commercial shit. And still mark, I'm top on it.
Yes, the two boys in the building. Ukijona chikifanya raha sana bwana.
Free.